muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza radio ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com na Facebook VOA radio yacu, naho murakurikira amakuru n'ibiganiro byacu.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murisanga. Turavuga ku bucamanza. Muri urwo rwego, ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Faransa biratangaza yuko umugenzacyaha Jean-Marc Herbeau yaraye ashoje burundu imirimo ye ku birebana n'indege y'uwahoze ari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yarashwe rero ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994. Ubwo rero ni ukuvuga yuko uyu mugenzacyaha juge d'instruction Jean-Marc Herbeau dossier agiye kuyishyikiriza parquet y'i Paris, noneho umushinjacyaha akazajya mu rukiko akavuga niba ashaka kujyana mu rukiko abo abari muri iyi dossier, cyangwa se nimba avuga ati nta bimenyetso mfite bihagije ndabiretse byose bari abantu nabere. Ni ibintu rero bigikomeza. Aho ngo twabibutsa yuko hari abanyarwanda barindwi baregwa muri iyi dosiye, bamwe bari no mu butegetsi, twavuga nka ministre w'ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe. Ibi ntabwo ari byo tugiye kuganiraho muri isanga karagakuru. Turavuga ku bucamanza mpuzamahanga n'uburyo bwitwara ku bwicanyi ndengakamere burimo genocide, ni ukuvuga ihonyabwoko, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu, bwo ubucamanza nako ubwo bwicanyi bwo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Umuhanga Yankurije Hilaire yakoze ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga kuri genocide yakorewe abanyarwanda b'abatutsi no ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu Burundi, mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bashakashatsi kuri ubu bwicanyi bwo mu Burundi no muri Kongo bavuga yuko nabwo bushobora kwitwa genocide. Abo bashakashatsi barimo abo muri za kaminuza ndetse harimo n'abadiplomate, nk'uko rero Yankurije abyandika. Dr. Yankurije yarebye rero ku byaha byashyikirijwe ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha n'ibindi bishobora kubujyamo. Yemeza ko ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha bufite inenge zikomeye. Urugero, aragira ati guca imanza ku byaha bimwe gusa ni nko kurebera inyanja nzima mu gakombe k'amazi. Imanza zaciwe mu rwego mpuzamahanga zibanze ku gace gatoya ariko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ariko akisegura ati ibisugu pfobya genocide yakorewe abatutsi, ahubwo ubucamanza bwirengagije yuko ihishe n'ibindi byaha bikomeye byinshi. Yankurije Hilaire afite impamyabumenyi ebyiri zo hejuru bita masters, imwe mu by'amategeko indi mu bya politiki. Hashize hafi ibyumweru bitatu kandi kuwa gatanu ku itariki ya 15 y'uko kwezi yamuritse ubushakashatsi bwamuhesheje impamyabumenyi y'ikirenga doctorat mu by'amategeko muri kaminuza ya Perpignan via de Mitia mu Bufaransa. muri ubwo bushakashatsi Dr. Yankurije aribanda rero ku buryo ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha bwitwaye ku bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Dr. Hireri Yankurije niwe tugiye kuganira, reka mubazanire. Dr. Yankurije, murahari?
Ndabumva neza Thomas.
Urahura komeye?
Ndaho meze neza namwe?
Yego turaho, natwe turashima Imana nk'uko abanyarwanda n'abarundi bakunda kubivuga.
Murakoze cyane.
Dr. Yankurije, rero mu bushakashatsi bwawe uvuga ko kugeza ubu bidashoboka kugeza mu bucamanza mpuzamahanga ibyaha by'ubwicanyi byakorewe Abahutu mu Burundi mu 1972, Abahutu b'Abanyarwanda mu 1994, 1997 no mu 1998. Kubera iki bigoye?
Impamvu bigoye ya mbere ni uko kugira ngo icyaha kiburanishwe bisaba urukiko. Urukiko rw'amakuru rufite ububasha, hari ububasha bita competence ratione temporis, ni ukuvuga ko icyo cyaha kiba cyarakozwe hakurikijwe kiba cyarakozwe mu gihe tuvuga ko urukiko iyo rushyizwe ruba rufite igihe ruzamara n'igihe ruzarangirira, cyangwa se katubyumvikanishe tuvuge ko icyaha cyakozwe mbere y'igihe urwo rukiko rutahawe manda y'urukiko ifite igihe ikoraho, yayita competence ratione temporis, hanyuma akaba ariyo bita competence ratione materielle, ni ukuvuga icyaha kizaburanishwa icyo ari cyo, ni ukuba ntibashyizweho urukiko ruzaburanishwa ibyaha bya jenoside cyangwa ibyaha by'ubucuruzi, tuvuge n'urugero, hanyuma hakazamo wenda ikindi cyaha, wenda nk'icyaha cyo gusambanya abagore ku ngufu cyangwa nk'icyaha cyo kujya mu karuhuko kavamo utishyura, icyo gihe urwo rukiko ntabwo ruba kompeta. Hanyuma hari na kompetanse bita kompetanse rasiyone ruci, ni ukuvuga ushobora kuba yarahaye urukiko manda yo kuburanisha ibyaha byabereye mu karere k'ibiyaga bigari, ariko hakazamo icyaha cyakorewe muri Sierra Leone, icyo gihe urwo rukiko icyo cyaha ntirushobora kukiburanisha. Ibyaha nk'uko umaze kubivuga, muri kino gihe kugeza ubu urukiko ruriho mpuzamahanga rushobora kuburanisha biriya byaha ni urukiko mpuzamahanga nyine ruri irahe ICCA, ntago ishobora kuburanisha biriya byaha uko ngo ububasha butatu bumaze kuvuga itabufite,
burimo yuko rwashyizweho baruha inshingano zo kuburanisha ibyaha byakozwe nyuma y'umwaka w'2002.
Ibyaha rushobora kuburanisha ni ibyaha byakozwe guhera mu 2002, bitewe n'uko amasezerano y'i Roma, Statut de Rome, yarushyizeho yatangiye gukurikizwa icyo gihe. Kubera iyo mpamvu ibyaha byose byabaye mbere nubwo byari ibyaha ndengakamere, ni ukuvuga jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha byo mu ntambara, ntabwo ruriya rukiko rushobora kubiburanisha.
Ariko rero nanone nibyo se ibi byaha nibyo byatumye wandika muri teze ubushakashatsi nyine bwavuyemo igitabo cyagwesheje iriya mpamyabumenyi y'ikirenga doktora, nibyo bituma uvuga yuko imanza zaciwe zidahagije?
Impamvu uvuga ko imanza zaciwe zidahagije ni uko nigeze kuvuna bigarukaho mu kanya, ni uko kuva mu 1960 bira bihugu byo mu biyaga bigari, u Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda imaze kubona ubwigenge, habayeho ibyaha byinshi ku buryo jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yo muzi ko iburanisha, urukiko rw'iburanisha rwari rufite manda yo kuburanisha ibyaha byakozwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1994 kugeza ku itariki 31 z'ukwa 1994, nyamara ariko kuva muri 1960 kugeza n'ubu, haba mu Rwanda, haba muri Uganda, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'i Burundi, hapfuye amamiliyoni y'abantu benshi cyane, abo ngabo bakaba barimo amaraso yabo akaba arimo gusaba ubutabera. Ni ukuvuga ko nicyo nabuze mbabwira, ni jenoside ni byaraburanishijwe, abayikoze barahanwa, ariko hari indi nyanja y'ibindi byaha byinshi cyane
deka mbahe urugero rw'Ubugande Ubugande hari nk'ibyaha byakozwe ku ngoma ya Obote ku butegetsi bwa Obote hagana mu myaka za 1967 inyuma hari ibindi byaha byakozwe ku ngoma ya Idi Amin kuva muri 1980 ndetse na nyuma yaho hari ibindi byaha byakozwe n'indi mitwe irwanya leta harimo Rouge Resistance Army harimo ni indi mitwe kuva mu 1980 kugeza mu 1990 nyuma muze ko Rouge Resistance Army yakomeje n'indi ya mitwe yose za NALU AFD NALU nazo ni mitwe yica abantu benshi kandi ntabwo ujya yica amamiliyoni n'ibihumbi n'ibihumbagiza abo ngabo ntibigeze babona ubutabera nibyo nibyo kwishimira ko jenoside y'abatutsi yaburanishijwe hakaboneka ndetse amategeko akabasha gushyirwa mu bikorwa hakaboneka jurisprudence bita Rukes ituma itumurikira mu guca imanza no kumva ibyo byaha ariko ibyaha bitaburanishijwe iyo ni byinshi muri biriya bihugu maze kubabwira
no mu Rwanda ubwicanyi bwahitanye abatutsi nabwo bwatangiye kera ariko byo ntabwo byaburanishijwe
mu Rwanda ashobora kuwukorera iyo rinye nayo chronologique donc urwo ruhererekane rw'ibyaha kuva mu 1959 ubwo abatutsi bamenishwaga mu gihugu muri za 1963 ubwo bicaga abitwaga inyenzi kugeza muri 1973 ku ngumba Habyarimana afata coup d'etat bava ko hapfuye abantu bagera kuri 500 ariko ubwo ari abatutsi batari babaruwe 1973 bava ko hapfuye abatutsi bagera ku 10,000 abo ntibigeze babona ubutabera hanyuma ukaza muri za 70 muri za hagati ya 90 na 1990 kugeza mu 2000 hari ibyaha byakozwe mu gace ka kontrolwaga na FPR icyakoze Roni ibyo ntibigeze biburanishwa ndetse n'ibyakorwaga icyo gihe bikorwa n'ingabo za Habyarimana n'abagafa n'ingabo za leta y'icyo gihe reka nkoresha amafirime ya arebana na droit n'ingabo z'icyo gihe zari zemewe na leta ibyo nabyo byinshi ntibyagiye biburanishwa hanyuma muri 1994 ibyaha byari byakozwe n'ingabo za FPR icyo gihe byari byashyizwe kuri kompetansi y'urukiko mpuzamahanga ya tribunal international pour le Rwanda TPIR nyuma kubera negosiasiyo zimwe zimwe diplomatike TPIR ibyohereza i Kigali nibyo guverinoma y'u Rwanda yari yagerageje gutangira ariko hari ibitaraburanishijwe byakozwe n'ingabo za FPR wenda umuntu yateganya ko bizaburanishwa cyangwa se ko bikiri muri encore d'investigation bikirimo gukorwaho ariko ibyo byaha birahari kuko ntibyaburanishijwe hanyuma hari ibindi byaha byakozwe mu gihe cy'intambara yiswe y'abacengezi byakorwaga no ku mpande zombi wenda tuvuge cyane cyane ku by'abacengezi kuko nibwo twagendeye nari nahari icyo gihe nari ndi mu kazere ka kontruka k'intambara hari abantu benshi nabonye bishwe n'abacengezi abo nta rukiko rugeze ruza ngo
rukore amatohoza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Dr. Yankurije Hilaire ku bucamanza ku birebana n'ubwicanyi ndengakamere bwabaye cyangwa se buba mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kuri telefone turi kumwe na Michel na Daniel. Duhere kuri Michel. Michel.
Ndakumva nshuti.
Akabazo kawe.
Akabazo kanje ngenda babaye. Ariko ndiye umaze munsurize uwo mutumire. Uraho mutumire.
Hilaire uramwumva? Michel aragusuhuza.
Amasho.
Amasho ngora wa mutumire we. Mfite akabazo. Umutumi atubwiye urabyumva neza kugira atubwiye ko kuva ibihugu byacu byigenga 1932 avuze mu Rwanda n'u Burundi n'ibindi ahandi ngo habaye ibyaha byinshi ubwo by'agahoma munwa byinshi atabaruwe ariko noneho ibyo byaha byose byabaye icyaha gikomeye cyabaye ni jenoside yabaye muri uru Rwanda akabaza kanjye mfite nakangaka none baratubwiye ngo urukiko mpuzamahanga hajya ngo rwagiyeho muri 2002 ngo ntabwo ibyaha byabaye mbere ya 2002 ntabwo urukiko mpuzamahanga rushaka kugira gute ariko dore ikintu kimbabaje rero ngenda nari mu Rwanda abafaransa baje mu Rwanda narabarebaga rero abafaransa bahari eske abafra urwanda rwashoboka byose rugira gute rugeza gukemura ibanza rwunga abanyarwanda rugira gute ariko abafaransa nta muntu n'umwe wagize icyabazwa akabaza mubaza abafaransa ni ukuvuga ngo kubera ko bari imbere bari mu rwanda mbere y'uyu na kabiri bo ntabwo bashaka kuzakirwa urubanza.
Michel, urakoze cyane, reka hita gusubiza.
Nibyo Michel, ndakumva uravuga ati se mu byaha byakozwe umaze kubivuga ku murongo. Nibyo koko wera ubwo ko ntakabigeze mvuga ko n'abafaransa nabo bashobora gukurikiranwaho, kuko mu gihe intambara yari ihari nabo bari abakitero doko bari bari mu ntambara. Ukambaza se ibyo byaha bashobora kuba barakoze byagomba kuba byaburanishwa nande? Biriya byaha ubundi byari byagomba kuba kuri competence ya y'urukiko rwa Arusha, Tribunal International Penal pour Rwanda. Niba Arusha itarabonye ibimenyetso bituma ikurikirana abafaransa, nk'umunyamategeko nakubwira ko nta bihari. None ikindi gikomeye ni uko ruriya rukiko rwarangije rukiko rwari rufite ubushobozi bwo kubaburanisha rwarangije imbanda ntirukiburanisha. Donc ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye bashyiraho icyo bita mekanisme, na n'urwego ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye. Birakomeye rero kugira ngo niba hari ibimenyetso biboneka, kuko buryo iperereza ntabwo wavuga ngo nararangije ngo byararangiye. Ushobora kubona umunyacyaha wenda ugasanga nk'abafaransa aribo bahanuye indege ya Habyarimana, buriya baramutse aribo bayihaniye. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi byahinduka mu rwego rw'umpuzamahanga n'urwego rw'amategeko mpuzamahanga, kuko iriya ndege ifite agaciro gakomeye cyane. Ariko none birakomeye kugira ngo babone ku rukiko, keretse habaye ngombwa ko hakorera urukiko bita Tribunal Special, urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha umunyacyaha wabuvumbuwe.
Hanyuma yabajije ariko ndibwira ko yabajije na CPI ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruri Ilahe, kuko yavuze umwaka w'2022. Ni ukuvuga rero ko arirwo narwo yaruvuzeho, nta bubasha rufite rero ku Bafaransa.
Nta bubasha rufite keretse nk'igihe wenda bavuze bati donc Roni ifite ubushobozi bwinshi akubwira ati yongeye gukreya iyo bita chambre specialise muri rukiko rwa Rahe yihariye, ariko nyiga ko bikomeye yo kuburanisha ibyo byaha. Ariko urubona urukiko rwabwo rudasanzwe, ntabwo ruriya rukiko ubwo statu rufite uko imeze ntirushobora kuburanisha ibyaha bitari genocide, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha by'ubushotoranyi bita crime d'agression, n'ibyaha byo mu ntambara byakozwe mbere ya 2022. Gucira 2022 gusubiza inyuma bisaba inkiko zidasanzwe bita tribunaux spéciaux, cyangwa se bikaboneshwa n'inkiko zo mu bihugu ibyo byaha byabereyemo, kuko zo zihorana ubwo bushobozi buri gihe iteka ryose.
Igihe leta zigikora neza,
leta iyo ariyo yose, leta uko imeze kose, igihe cyose ushaka kuvuga iti ngewe ngiye gukoresha ubushobozi bw'ubucamanza bwanjye ntumize Umufaransa, yenda General Afrukade nifasha nk'urugero, kuko niwe wayoboye Roni. Ariko kandi twitonde kujya tuvuga ngo ariyoboye Ostase Turquoise, excusez-moi, ariko kandi twitonde kuri biriya byago. Yeyo mbabwira nk'umuntu wize amategeko, ntabwo ashobora kuvuga ngo ushinjije umuntu icyaha nta perereza ryabaye. Kugeza ubu ku kibazo cy'Abafaransa, nta perereza ryakozwe n'abaexpert babifitiye ubushobozi rishobora kuvuga yuko nibura byabonye ibimenyetso by'uko ibyo byaha byabaye, mu byerekana abantu Abafaransa bishe cyangwa byerekana mu by'ukuri uruhare rw'Ubufaransa muri biriya bintu. Nk'umunyamategeko sishobora kuperimita guparataja ibyo Daniel arimo kuvuga, ariko kandi n'impungenge ze ndazumva, kuko iyo umuntu ari mu ntambara ntabwo aba arasa amasasu, ntabwo aba arasa amazi cyangwa amasaro. Iyo waje mu ntambara nuko hari abantu bapfamo. Abafaransa nibyo koko baje muri uriya rugamba.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda turi kumwe kandi na Daniel. Daniel we,
salame,
akabazo kawe?
Yego, ikibazo cyanjye hari buze kunsubiza ngiye kuri radio ntinze gatoya. Abansubiriramo impamvu mu Rwanda harabona habayeho ubwicanyi bwakorewe Abahutu, ibimenyetso birahari biriya bavuga yuko ngo bagiye bapfa mu masasu hari abafite ibyuma mu mitwe, hari abafite inkomere zabyo, hari abapfubyi n'abapfakazi bafite ibimenyetso bigaragara ko ari ibyuma, bitavuga yuko ari isasu ryagiye riza rikica umuntu. Ibimenyetso birahari. Interahamwe zitera zabuhengeri FPR, hari abantu bagiye banyerezwa, n'ibimenyetso bihari, abaturage n'abagiye barokoka iki gihe interahamwe
zitera
barokoka. Ndabibagira
Danieli,
ndabaza
gusha ku ngingo, yego kuko gushinja umunyamategeko yabivuze ati igihe nta nkete zirakorwa zibifiti z'abantu babifitiye ububasha n'ubushobozi, ni ukwirinda gushinja abantu. Baza rero akabazo kawa gusobanure mu rwego rw'amategeko.
Urakoze. Ndamubaza ese hari igihe runaka urwo rukiko rushobora kujyaho noneho rukaburanisha abo bantu ibyo byaha? Ese abona bizashoboka? Ese ntibizashoboka? Ese urwo rukiko hari komite runaka ishobora kujyaho noneho ikaba ari wisaba wenda nk'unkaroni ikarushyiraho? Ubwo nagira ngo nsobanure neza niba bishoboka ko mu gihe runaka bishobora kuzaburanishwa cyangwa niba bitazashoboka.
Urakoze Daniel, reka hita gusubiza rwose.
Eka musubize ibyo namusubiza, nyibutse hatumva adasubijwe. Icya mbere nibyo koko abahutu barapfuye muri ziriya ntambara zabereye muri kariya karere. Hari abahutu koko baguye mu mirwano kuva muri za 1990 yahuzaga FPR na guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe. Nta nubwo abahutu nibyo harabishwe na FPR for savoir nibyo, ariko noneho hari n'abahutu bishwe na guverinoma ririho icyo gihe yitsega abahutu bwabo. Hanyuma hari abahutu baguye bahunga muri ziriya nkambi igihe basenyaga inkambi. Ndumva mapping report yerekanye ahantu 103 hiciwe abahutu. Yaribwo yasozaga inavuga iti
icyo ni icyegeranyo cyakozwe n'umuryango w'abibumbye.
Jenoside y'abahutu nayo umuntu ayegzamini yashoboka. Hanyuma hari n'abandi bahutu nabo bapfuye kuva muri 1996 cyangwa 2002 igihe bitaga iby'abacengezi. Hari abitwaga n'abahutu bagenzi babo babaga ari abacengezi, kubera ko bavuze aho ingabo za FPR ziherereye ibi n'ibi bakabagira. Noneho hari n'abandi cyane cyane bavuzwe n'igitabo cya Ruziriza, ntabwo gifite autorite internationale ariko kiransenya cyerekana desirement materiel
ibimenyetso bimwe na bimwe.
Ntabwo ari disikitable, ntabwo ari ibyo kudisikita. Igisigaye kiri disikitable ni ukumenya uwabishe no kumenya impamvu yabikoze, niba yaragamije kubamaraho, niba yaragamije kubera intambara. Ibyo byakorwa n'urukiko, ntabwo ari umunyamategeko nkanjye utari na prokireri, umunyamategeko wo mu ishuri gusa usoma akananariza, ntabwo ari njyewe.
Ariko rero yabajije ati hari urwego se rushobora gusaba hakajyaho urukiko rwihariye rushobora gukurikirana ibyo byaha byose?
Reka tuve hasi tujya hejuru. Umuntu wa mbere ushobora kuburanisha biriya byaha ni Leta y'u Rwanda,
Leta ya Congo, kubera ko hari ibyaha byabereye muri Congo.
Ngiye gutumiza abasirikari bamwe na bamwe bari bariho kuko yasimbuye yari isanzwe, ikavuga iti abari bari mu ngabo zatsinzwe ngiye kubahamagara baze kwisobanura ku bwicanyi bakuriye abahutu. Hanyuma n'abasirikari nabo bari bari muri FPR, kuko FPR iki gihe yaritaraba Leta, nayo ikaba yabahamagara bakisobanura, bagasobanura imirambo yagaragaye aho yaturukaga. Hanyuma ubwo umucamanza niwe wakuherera muri discretion, akavuga ati nsanze bano bantu bari bagamije kurimbura ubwoko bw'abahutu, cyangwa se bari bagamije kubakorera ibyaha, ibitero by'ubunyamaswa bitare des attaques systematiques et généralisées, bikitwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, cyangwa se agasanga ari umusirikari wacizwe ku nshingano ze agaterereza abahutu abasirikari yari ayoboye, cyangwa akabaterereza abaturage, bikitwa ibyaha byo mu ntambara. Ibyo Leta y'u Rwanda ubu ngubu niyo ishobora kubikora ku buryo bwihuse. Hanyuma igihe bidashobotse, iyo ubwayo cyangwa urundi rwego bashobora gusaba Communauté Internationale igashyiraho urukiko rudasanzwe bita Tribunal Special rwo kuburanisha ibyo byaha, kuko ni ibyaha by'ubunyamaswa byakuyeho byishe amategeko mpuzamahanga agenga intambara, droit international humanitaire. Icyo gihe urwego rushobora kubisaba rwabisaba. Ariko hari ibyaha byari byarashyizwe kuri competence ya Tribunal International Penal pour le Rwanda, ni kuvuga ibyaha byakozwe byakorewe ku community z'abahutu hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ku 1 janvier tariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza kuri mirongo itandatu z'ukwa cumi n'abiri. Ibyo byaha byo bisa naho byaburanishijwe igipande kimwe, ku buryo igihe byaba bigiye kuri competence y'urukiko rwaba rugiyeho habaho kubiyora principe bita principe ya nebis in idem. Reka mbahe urugero bita kade sipesi muri duruwa, ntabwo dushobora urugamba twaburanishije ko abasenyeri bishwe n'ingabo za FPR hakabona ukurikiza rwo kongera kubaburanisha, ntibyakunda kuko leta y'u Rwanda urwo rubanza yaruburanishije. Byavuga ko bagiye gusubira mu rubanza bwa kabiri, kandi ntabwo duruwa isanzwe yaba duruwa nasiyonali ya duruwa interinasiyonali ntabwo ibyemera icyo cyahubwo cyavuye ku murongo.
Ariko rero ibyo ngibyo ni Dr. Yankurije, ibyo ngibyo ni ku byaha bimwe, haramutse habonetse ibindi byaha bwo urundi rukiko rwabiburanisha. Reka dufate nk'urwo rugero,
haramutse ushobora kuguha amalisiti ahantu harenga 17 cyangwa ahantu 50 ingabo za FPR ziciye amategeko agenga intambara.
Oya, reka tuvuge nko kuri ibyo ngibyo by'aba nk'urwo rugero wari watanze rw'abariya bayoboraga Kiliziya ya Katolika biciwe igakurazo, nibyo koko urubanza rwatangiriye Arusha muri TPIR hanyuma buruhabwa u Rwanda, koko urubanza ruracibwa, abantu bamwe barahanwa abandi bagirwa inkiko zisanga ari abere. Ariko rero hashobora kuboneka ibindi byaha bijyanye no kwica abo ba eveke, abo bayobozi ba Kiliziya bishwe. Biramutse bibonetse se byo ntabwo urundi rukiko rwabiburanisha?
Ni ukuvuga ko abasenyeri se baba barishwe kabiri, kuko barishwe umuntu wabishe ndetse ndahagaragaye undi mugome utarageze imbere y'ubucamanza, bakavuga uyu nguyu we ntiyageze imbere y'ubucamanza, icyo gihe bamuburanisha.
Yego, ubwo rero dufatiye aho ngaho, aho uvuga uti inkiko z'imbere mu gihugu nizo zifite inshingano za mbere, ariko kandi ukavuga uti mu bushakashatsi bwa wakoze ukavuga uti nyamara hari hakwiye kujyaho n'inkiko z'akarere, urukiko rw'akarere tuvuge, yego n'amahanga ashobora gufasha kugira ngo rukore. Bene urwo rukiko se hatari ubushake bwa politiki rwashoboka rwajyaho?
Reka mbanze mbahe isomo rito ry'ukuntu dushobora kuburanisha ibyaha rimwe na rimwe nka biriya. Hari ibyo bita le tribunal international vertico, ni ubwo ngubwo nababwiraga rwo mu gihugu.
Yego,
hakabamo izindi nkiko bita le tribunal international cyangwa les institutions internationales juridiquement compétentes ziri horizontales, ni nka ruriya rukiko rwa Arusha cyangwa nka ICC iriya yarahe yo ibi bavuga ko ihagaritse. Hanyuma hakavamo izindi bita mixed, donc z'ibinyabibiri zivanze ubwo buryo.
Hari nk'urwa Sierra Leone, hari nk'urwa Sierra Leone, hari urwo muri Cambodge tuvuge, izo ngizo bene izo nkiko zivanze z'igihugu runaka n'abanyamahanga.
Mu rukiko rwa Sierra Leone, Tribunal International Special pour Sierra Leone, hanyuma na Tribunal International pour Liban, ni inkiko zifata ubushobozi bw'igihugu cyangwa bw'ibihugu byo muri ako karere bukabivanga n'ubushobozi bw'abacamanza boherejwe na Loni. Bavuga ko ni mixed, mixed zizi ukuntu umuntu yagita mu Kinyarwanda, ni nk'ikinyabibiri.
Yego, ubwo rero yego, komeza.
Ntabwo ikibazo mushobora kukigarukaho kugira ngo nayo mbashe kubonye gusobanura aho ngaho habanze humvikana.
Hatari ubushake bwa politiki, bene uru rukiko rw'akarere rwashoboka? Turavuga ku nkiko mpanabyaha inshuti z'Ijwi rya Amerika, ntabwo ari ku nkiko zibonetse zose.
Ntabwo kugira ngo bikunde ni uko urukiko nirubaho leta itarwemera, kuko iyo itarwemera ntiyohereza abanyabyaha cyangwa niyo birakomeye cyane iyo leta itemeye urwo rukiko. Icyo twakwibaza si hazaboneka urukiko ibihugu byombi byose uko ari bitatu, mbabwira ni bitatu cyane bine bishobora kwemera ko byoherezamo abo bagome, hanyuma bukemera no gusinya amasezerano, kuko urukiko rugirwa n'amasezerano, rugirwa na sitati. Icyo kintu mwambwira ko kizashoboka ku mwanzuro wa nyuma, ndavuga ni bizagorwa ko biriya ntibishoboka hatariho demokarasi, bizasaba ko ibihugu byose byo mu karere bibanza kubona demokarasi yuzuye demokarasi anga avuga nkunda kwigarukaho ruva negeze kwigarukaho mu kiganda twaherukaga ni igihurukiko ni igihurugwego nyubahiriza tegeko rwa leta rudashobora kuvuguruza ikemezo cy'afuka n'umucamanza ibyo nimara kugeraho n'ubwo umuntu ashobora gutangira kwambyuza ja ubwo rukiko international mix
ariko rero hari urugero rw'urukiko rwa Afrika Afrika yabera yashyizeho urukiko rwihariye rwo gucira urubanza umuntu waregwaga ibyaha ndengakamere byibasiye inyoko muntu Isenabre rwakatiye rwamukatiye gufungwa burundu rwakoreraga ari Dakar kuko umuryango wa Afrika wagiranye amasezerano na Senegal barukira hari Dakar rucira Isenabre urubanza urukiko rwihariye rumukatira gufungwa burundu ejo bundi mu kwezi kwa kane rumutegeka no kwishyura indishyi z'amadorari hafi miliyoni 149 ni ukuvuga rero nubwo demokarasi kuko demokarasi sinzi ukuntu umuntu yayivuga nubwo itaboneka se ariko hari ubushake koko bwa politiki urusu urugero rwiza rwatuma tuvuga ngo birashoboka
byasaba yuko abayobozi bibihugu cyangwa se leta z'ibyo bihugu ubwo bikiko zirwe zibyemeranywaho zikavuga ziti abantu muzatwereka twebwe tuzabohereza baze kwita mu rukiko ariko nk'ubu nagira ngo nguhe nk'urugero nuko bikiri muri restriction kame mikino cya presumption d'innocence agiye nkunda kukibandaho cyane iyo umuntu utari wamushinja icyaha ushobora kuba ngo ni umunyacyaha ariko ubona ko nk'ejo bundi leta y'u Rwanda itabashe kohereza General Kabarebe ambabarire niba arimo kunyumva kugira ngo ajye kwisobanura imbere y'urukiko rw'Ubufaransa simvuze ko ari umunyabyaha ariko yagombaga yagombaga kujyayo agasobanura ubweramutima bwe tugeze kuri icyo kuvuga ngo igihe wenda ashobora no kuba afite izindi mpamvu zamubujije zirebana zirebana n'umwuga we ushobora gufata kamere mu minisitiri w'ubutabe w'ingabo w'ubufaransa w'u Rwanda umuntu ukoraga ku gatoya ngo upfe kumutumiza uko wishakiye wenda wasanga arimo akabazo ka procedure igihe leta zitazemera kohereza abakekwaho ibyaha ngo urukiko rwo byaba bikomeye kuko hajya kuburana ndetse hakaburanwa nandi kandi izo leta nizo zanatanga n'abacamanza ntabwo azabacamanza bazaba baturutse i Tokyo n'abacamanza baturutse muri ziriya leta nizitabohereza se donc la volonté politique ni ngombwa cyane kuko ntushobora gutegeka leta kubahiriza kompetanse y'urukiko zitemera
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku bucamanza mpanabyaha mpuzamahanga ku byaha ndengakamere birimo genocide ibyaha byibasiye inyoko muntu ibyaha by'intambara byo mu karere k'ibiyaga bigari kuri telefone turi kumwe na Mugabe ibyo se bijemo ni ibiki mwo kagira imana mu iby'itumanaho biratangaje twikomereze Mugabe
numva neza nibugira ikibazo
Mugabe yagiye he?
Ndakumva.
Akabazo kawe?
Hello?
Yego Mugabe.
Akabazo kanje. Ubundi je ntuye mu Burundi. Mu gihugu cyacu cyaciye mu ntambara. Abantu benshi baricwa, harimo abicwa n'imigwi itwaje ibigwanisho, abandi bakicwa n'ingabo z'igihugu. Ubu rero natanga ari abiciwe i Bugendana ari impunzi. Ariho abanyeshuri biga mu kigo cy'abapatiri bihuta bagandaguwe icyo gihe rero abantu babagandagura muri ibi bihe bizo kuba inyeshyamba ubundi bari ku butegetsi mu gihe rero baba bari ku butegetsi ubutungane bw'uburundi buca bugoyagoya ubutungane bw'uburundi ntibwigenga abahekuwe baca babura aho bitura imanza ntizigera itera imbere none nka batwebwe abantu tuba twarahekuwe twiciwe abiwacu twagizwe impfubyi n'uruhe rukiko twaza twitura mu gihe tubona amasentare y'iwacu atanga uvu abifitemo
reka umutumirwa ahita akubwira Dr. Yankurije
reka mbaze nibutse uwo mugabo yitwa nde
yitwa Mugabe
reka Mugabe mbaze nibutse uruhererekane rw'ubwicanyi bw'ibyaha byibasiye inyoko muntu bwabaye mu Burundi hari ubwicanyi bwa 1966 Micombero wari minisitiri w'ingabo hari ubwicanyi bwabaye muri 72 Micombero ari perezida buhitana abarundi bagera hafi ku 500 hari ubwicanyi bwabaye muri Ntega na Marangara mu 1988 bwishwe haguyemo abahutu 5000 ayuma ari ubundi bwicanyi bwabaye kugihe bakoreraga ndadaye kudeta ubwo nawe mibare nizwe nta na mibare yigeze igaragara ariko tuzi ni ibihumbi n'ibihumbagiza by'amoko yose par contre abahutu
n'abarundi ku barundi imibare bivuga ibiharuro
hanyuma nongere nibutse ubundi bwicanyi bwabaye mu gihe cy'intambara za CNDD-FDD n'indi mitwe yasaga gutyo za paripehutu n'indi mitwe nongeye nibutse n'ubwicanyi buheruka buriya burimo gutera ikibazo cyane kuri procedure za ICC gukora Burundi burimo kuva muri ICC donc ni ubwicanyi ndengakamere kandi bwinshi imiryango yahekuwe ntigira umubare ubutegetsi bwa Nkurunziza bujyaho bwari bwemewe ko bugiye gutanga ubutabera bwashoboraga ubundi mu rwego rwo kuregera amakonfuri hari ukudekarara amnesti cyangwa se hakabaho urwego rw'ubumwe n'ubwiyunge
amnesti mu kirundi ni ikigongwe cyangwa se imbabazi
hanyuma hakaba no guca imanza ni ugushyiraho urukiko iyo urwo rukiko ubutegetsi bwa Nkurunziza ntibwemeye mu gitabo cyanjye nabwise composite retroactive doko gufatanya n'abanyacyaha bapfuye batanakiriho ukajya gukingira ikiba bamicombera atakiriho sera compulsory retroactive niko nayishe donc icyo gihe icyakoze abarundi ntibagire ntibashyuhaguzwe cyane cyangwa se nibihangane imana ihorihoze ubu bwicanyi bwakozwe mu 2015 ubwo buzaburanishwa haba haguye urubura mu gifaransa bavuga kuri preuve crinege haba haguye imvura cyangwa amazi uriya bwo buzaburanishwa
yavugaga abanyeshuri biciwe mu ishuri rimwe ni mu gihe hari hakiri intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu guerre civile icyo gihe yego arabaza ati nk'abo bantu bacu twakwitura twajya kuregera uruhe rukiko kuko mu Burundi tubona ubutungane ubutabera ubucamanza butabyitayo
uwa mbere ni leta y'u Burundi niyo igomba gufunga abaturage ubwabo bagomba uburyo abaturage bashaka gushyikiriza ikirego leta y'u Burundi ahubwo ni ukuvuga bati impamvu batakishyikiriza ni iki benda afite ibibazo by'umutekano wabo kuko leta ifite ya compulsory retroactive cyangwa se irimo kwiyegizonera ibyaha ubwayo
kwibabarira
ikabona yuko wenda icyo cyaha kireba umuntu wenda ufite bakavuga ati wenda tuzafata gutanga ingero muri biriya muri ibi bintu bya bikomeye kugira ngo utagira
ubwo bikomeye reka tuvuge umuntu agakeka
amategeko cyangwa umuntu ufite fonction
aba bahohotewe bashobora gukeka umuntu uri mu butegetsi ukomeye ubu ngubu noneho bakavuga bati tugiye kurega ashobora kutumerera nabi reka tubivuge
gutyo sinako banabigenza babasinya nka petition bagasaba ubugenzacyaha kuko nibo bashobora kubikora bagasaba ubugenzacyaha ko bwakurikirana icyo cyaha ahubwo wenda bakerekana ibimenyetso igihe umugenzacyaha niwe ufata umwanzuro akavuga ati koko mbonye ko hari ibimenyetso bidakuka byerekana ko bariya abantu bishwe na naka hanyuma agafungura dosiye
akabishyikiriza urukiko
ubundi buryo bushoboka ni igihe komunite interinasiyonali kuko bino byaha burya ntabwo buhemukiye niba wishe abarundi ntuhemukiye abarundi gusa ahubwo buhemukiye na imanite yose
umuryango umuntu wiyuvukagira
ukabasekura mu isekuru cyangwa ugafata abatutsi ukabaca udutsinsino kugira ngo nuruko katabasha guhunga uzahamusange buryo burimo guhemukira imanite
isi yose
inyokomuntu
yego ubwo rero ni ukavuga uti kerekana none nk'umuryango w'abibumbye uhagurutse ukavuga uti dushyireho urukiko
bashobora n'abavictime n'abandi bashobora kuko birasabwa ntabwo umuryango wawe ushobora gupfa iyo tugizemo ibibuga bituba areri tukabyibonera nk'ibyaha byakorewe abatutsi byari ibyaha byigaragaza nta kuvuga ngo ku buryo iyo umuryango wawe bitagira ikintu ukoraho habimenya n'abanyarwanda batari kwemera runi ko n'ibintu byagaragaraga iyo tugize amahirwe umuryango akabarerite komunite interinasiyonali ikabarerite ariko n'abandi bantu bose repariti sivire n'abandi vikitime nibo bashobora kwarerita komunite interinasiyonali
gusa dusubiye inyuma gatoya ibyo byaha byakorewe iyo miryango muri kiriya kigo cy'abapadiri ibugendana nimba nibuka neza byo ndumva byarabaye mbere y'ibihumbi bibiri na kabiri. Ni ukuvuga rero ko rurera rukiko rwa lahe rwo rudashobora kubikoraho
ntibishoboka iyo ni kompetanse rasiyone roci nababwiraga rasiyone tampolisi hari n'izindi kompetanse umuntu ashobora kwegizame ntabwo yegizamene yonyine hana kompetanse rasiyone rasiyone materiye ukareba niba ari ibyaha koko
byinjira
muri ya kategori nababwiye
yego
ushobora gusanga atari icyaha cy'intambara atari icyaha cy'ubushotoranyi atari jenoside atari n'icyaha kibasiye inyoko muntu icyo gihe baplace sura kujya kuri kompetanse y'urukiko rwa leta icyo gihugu cyabereyemo nta kundi bigomba kugenda.
Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubucamanza ku byaha ndengakamere mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, turaganira na Dr. Yankurije Hilaire, Dr. mu by'amategeko, kuri ibi byaha rero n'ubucamanza bushoboka. Kuri telefone turi kumwe na Habumukiza. Habumukiza we? Habumukiza?
Wii niyo nakumva.
Akabazo kawe?
Emani uko namuta n'umutumire.
Yego.
Bo nyine rano gatoya n'ukuri dosye nare mpuzamafungo zirakenewe kuko ubiravye Thomas ibyo byaha bavuga bikogwa bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kenshi biba byakorewe mu bihugu biba byabereyemo imvururu kandi baraba babikoze ukaraba isentare z'ibyo bihugu biragoye cyane rwose yuko bobahana rero none nk'akarero nk'ibyabaye mu Rwanda 94 nibaza yuko dosentare mpuzamakungu zitagize intervention yuko ari igihugu cyo bagize ububasha bwo guhana bijya byaha biba byabereye mu Rwanda ama nkibariza uwo munyamategeko mbega nyakubahwa munyamategeko dosiye ntare patire nko kuri ICC yoba ifise ibisata vyiyungururizo kuko ari igihe umuntu ashobora kwidodomba ati njye narenganijwe bakamucira urubanza mbega yoba afise ahantu ashobora kunkururiza muri yose ntare mpuzamakungu ICC. Murakoze kumpa ijambo.
Ye Habumukiza urakoze. Hanyuma kuri Dr. Hilaire Yankurije, iyungururizo ni iyungururizo nibyo twita kujurira mu Kinyarwanda.
Kujurira urukiko rute ku buryo budasanzwe barwita tribunal sui generis iteye ukwayo yonyine kuko muzi ko mu buryo bwo gukemura impaka n'imanza habamo amayikore u Rwanda reka mfate Burundi rwo rugaragara neza
amayikore ubwo twavuga nk'ingero mbese ubururero yego
akarorero u Burundi na Congo ruri mu muryango doc muri ekore bita ekore romano germanique ni nayo iba mu Bufaransa n'ibindi bihugu bitekereza nkabwo hanyuma ibihugu byo bya anglo-saxon ibihugu byakorejwe n'ubwongereza biba muri ekore anglo-saxon bose bafite uburyo rero baca imanza bakaba bafite nko mu Bufaransa bagira icyo bita juge d'instruction iyo ugiye kuregwa umuntu umureka we kuko yakwiciye umuntu cyangwa yageze gutaba n'icyo cyaha umucamanza abanza gukora instruction
nicyo twita ubugenzacyaha
asi bino bintu ndabona akabyiga iyo amaze kubyiga nibwo avuga ati maze kubona ko hari ibimenyetso byemeza yuko umuntu ashobora kuburana reka kw'ibyaha bihari reka mushyikirize urundi rwego rwitwa tribunal chambre de première instance niyo ubwo bitangiye kubandisha ibyo bintu nyuma hakazamo iyo bita ubwo ni kujya muri chambre d'appel donc iyo utsinzwe uruhande rwatsinzwe rwa ururega cyangwa ururegwa rwo ruva mu rukavuga kigenda juri yingiye muri
hejuru ugiye kuburana ndashaka kuburana hejuru
abongereza rero bo ntabwo anglo-saxon ntabwo bagira iyi approach bagira icyo bita accusation donc na haza parike iza kuza kurega umuntu ikamurega muri première instance mwaba muri première instance mugahita mujya muri appel urukiko rero ICC ndugaruka gukora urukiko numva rushishikaza abantu imikorere yarwo rwagerageje uburyo rugerageza kunga izo ekore zombi zidomina isi rushyiraho icyo bita chambre préliminaire donc chambre préliminaire umuntu yagiranye niyo bita juge d'instruction mu rukiko romano germanique umucamanza arabanza iyo
iyo bamaze kubashyikiriza uko ibintu byagenze akanzu kandi atari koko ubundi ibi bintu ntabwo byazatuma kuko ziramanza zirahenda cyane ibyazatuma bihenda nta n'ibyabaye ari ibintu by'ibihuha ari ibihuha bya procureri cyangwa uko procureri bashobora kwibeshya burya procureri mu bukiko naho abarega abari
umuburanyi nk'abandi yego
bashyizeho iyo shambure preliminaire yonyine yo ikabasha kwemeza ikabaza iti hari impamvu zituma umucamanza wo mu rukiko rwa mbere rw'iremezo ashobora gufata iki kirego
Dr. Yankurije tukiraho ngaho
maze kubyemeza
Dr. Yankurije
ndabumva
tukiraho ngaho reka dufata akarorero nko kubire nko kuri ziriya buriya bugenzacyaha buri ku byaha byakorewe mu Burundi guhera mu 2015 nibyo koko aho bigeze urwo rwego rwa mbere wavugaga preliminaire mbese rw'ibanze rwatanze rwahaye umushinjacyaha ububasha n'uruhushya rwo gukomeza amatohoza kuri ubwo bwicanyi bakeka ko bwabaye ndengakamere mu Burundi ntabwo barabyemeza ariko barakeka ko ni ukuvuga rero
buriya rero ndima reka ugere kuri rezonoma yawe irangire
yego naho ngaho bihagaze ku buryo mbese umushinjacyaha mu rwego rwo gukomeza gukora igenzacyaha itohoza urukiko rwa mbere rwifatizo nimba ariko navuga rwatanze ubwo bubasha rurabumuha abagenza cyabaza gukomeza akazi kawo
buri abagenza cyaba giye gukora dosiye za buri muntu none nzimara kuba bazijyane muri kiko rwa mbere rw'iremezo tribunal de première instance uruhande ruzatsindwa rwabo rw'uprocureur ashobora gutsindwa procureur nka rusha procureur yagiye atsindwa kenshi yatsinzwe mu rubanza rwa general Ndindirimana Augustin procureur yaratsindwa procureur ashobora gutsindwa akajurira cyangwa se agatsindwa uwarezwe nawe akajurira bakajya muri tribunal d'appel ariko icyo gihe biba birangiye
mwiyungururizo ni nako byagenze no muri wa rukiko twavugaga rwihariye rw'umuryango w'Afurika rw'idakari rwaburanije Senabre nawe yaratsinzwe mu rwego rwa mbere rw'iremezo niba ariko twavuga arajurira ajuriye aratsindwa biba bibaye burundu niko byagenze mu kwezi kwa kane ubu nta rubundi bujurire bushoboka
reka ntangira muri kiri importante aho ngaho ntabwo burya mu gutanga ubutabera ugerageza ku buryo uregwa n'urega barangiza voie de recours donc nuko baburana kugeza bumvise ko nta gisigaye kumva ko nta rundi
rwego rushoboka
ntabwo rero urukiko mpuzamahanga rwarugiye gutanga uwo muganda ngo rutange umuganda w'igice wo kuvuga ngo tuburanishe rimwiza biba birangiye ariko ni na principe igenga droit n'imanza zose zisanzwe ugerageza ku buryo umuntu abona uburyo ashurira niyo waba uzamugira ugerageza kumubindikirana ariko uterekanye ko yabashije kujurira icyo cyemezo nta muntu umwe wakemera ni nk'uko padiri aza gusomera misa atambaye ikanzu avuga ati iyi ntabwo ari misa
kuba katolika nuko radiyo ijwi rya amerika
umusirikari aje kukurasa aje kohereza umutekano atambaye inifomu avuga ati uyu nguyu ntabwo ari umusirikari
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite na ndayishimiye we ndayishimiye ndayishimiye bite byawe
na mahoro
akabazo kawe
ego jewe ahanini nagomba mvuge nti turazi nge na masentare mpuzamahanga akora hariho ibintu bidadusobanukira aho ura umenga hariho abo umenga ayo masentare ariruka ko cyane gusumba handi turazi nk'ibyaha byagiye biraba kuva muri za 59 ugahura hariho abantu bibagirano kandi barakorewe ibyaha birengeye bishobora kuba ari byo kwitwa niho nyabwoko cyangwa byibasiye inyoko muntu ugahura hariho abadaburanishwa kandi ugacuhura umenga ayo masentare umenga atinya ubwigenge bw'amaleta kubera kumbure nk'abantu baba bagirizwa n'ibyo byaha uhura baba bari muri ayo maleta yero navuga nti none yo sentare zokora iki kugira uwari we wese ko gicaha aburanishwe hamwe n'icaha aga kuri sentare mu gahanga
yee
make ndiko ndaraba n'ibyagebira mu Burundi ari ibintu byabaye za 72, 65 nani n'umunani 91 93 ugahura none nk'urupfu Rwanda dai nuno munsi ugahura niba uraburanishwa kandi ari umukuru w'igihugu rero novuga nti ntibagerageze yose nta nimba ari nguvu barabe yuko ibihugu byaza birayiha inguvu ku buryo uwo ari wese aburanishwa murakoze
ye ndayishimiye nawe urakoze
sawa sawa
Dr. Yankurije wamubwira iki rero
nagira ngo sinzi niba twatangiranye nagira ngo nongere ngaruka kuri za competence wabonye ko urukiko mpuzamahanga rwafashe umugambi kandi ushimishije wo kuburanisha ibyaha byakozwe mu 2015 kuva mu 2000 nyuma yaho ibindi byaha byandadaye byabaye urwo rukiko rutarabona ububasha bwo kubiburanisha
rwarutaranabaho
bari bataratangira no kurutekereza kuko ndade yavutse muri 1993 mu kwezi kwa 10 ndabyibuka neza umugambi wo gushyira urwo rukiko wagiyeho muri za 1998 nibwo batangiye gutekereza kuri stati ubwo ngubwo rero nk'uko nabigarutseho akenshi ntabwo ibyaha byo nagahumbagiza wabisoma yarira wabisoma yababara ariko umwanzuro nyine ufitwe n'abarundi ubwabo na leta y'u Burundi niba bashobora gusaba ko Burundi yabafasha kubiburanisha cyangwa nabashobora kubiburanisha ubwabo tuwenda tugaruke gato mu kuko niba sabye nka expertise rika butsingira inama ntago mbona uburyo wenda usibye kuri Rwanda desigo rwonyine rwesikiriza mu zindi series ibindi byaha byabaye icyo gihe ikibazo wakwibatse si ku Rwanda dayi ni jenoside ni icyaha cy'ubushotoranyi ni icyaha cy'abasinyo ku muntu ni icyaha cyo mu ntambara ibyo niyo umuntu yabe no kucyakozwe n'abasirikari kibona umushyika abikoze ni ukumwerekana ge ntawe nzi sinawe nayo namenya kuri ubu ngubu harabwomba ko habanza gukorwa raporo y'abaexperi kandi abaexperi akaba ari abilite n'urwego rufite ububasha wenda nka Roni cyangwa na leta y'u Burundi leta y'u Burundi na Roni niwe afite izo nshingano zo gukora amaperereza no gushyiraho urukiko rudasanzwe kuko nta rukiko ruhari usibye urwego rwa leta y'u Burundi rwonyine
hagati aho ahari twunganiranye
nukuvuga
akanya gato yego
reka ngaruke ku kantu gatoya nuko hari n'ikindi gihugu gishobora kwicara kikavuga kiti tugiye gutumiza umuntu wakwishe ndadaye kubera ko ahemukiye ubwoko umuntu bitwaje icyitwa competence juridictionnelle universelle ibyo na leta y'u Rwanda n'iya Kenya n'iki ishobora kubikora ikavuga iti dutumije generali X aje kwisobanura ku rupfu Rwanda daye kuko twarebye tugasanga kiriya ari icyaha kibabaje cyateye icyuma ubwoko umuntu
hagati aho nanone kuri ubwo bwicanyi bwagiye bubaho muri kahise k'abarundi ni ukuvuga mu mateka niko tubyita mu kinyarwanda reka twizere yuko uriya mugwi severe wo gushakisha ukuri no kunywanisha abarundi uzakora akazi kawo nanone ariko nunganiye Dr. Yankurije biragaruka kuri leta y'u Burundi izemera guha urwo rwego ububasha busesuye rukore mu bwisanzure rufite amahera ahagije n'abakozi bahagije ibyo ruzageraho leta izemera kubishyira mu bikorwa ibyo ngibyo n'iby'abarundi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Salomo we
oui.
Akabazo kawe
akabazo kanje nagira nabangira amahekura musa uwo mutumire mwadutumiriye
yego
ndanamwibariza ibibazo bibiri
bigufi ariko
icya mbere ndamubaza ati ibibazo byabaye kuva 2015 burya wabwicanyi bwabaye mu Burundi ko abaexperi bakoze ibyegeranyo abarundi bakabirogeta bakavuga yuko ibyo bifite aho bishimikiye batabyemera ngeza nubwo bava mu ijya
Salomo telefone ye iracitse muratubabarira nshuti z'ijwi rya Amerika ariko Dr. Yankurije akabazo yaratangiye kubaza ati ibi byakozwe n'abahanga ndetse ubu ngubu bikaba biri mu rukiko kuri buriya bwicanyi bwo mu 2015 ko hari ababitera utwatsi bakavuga bati ntabwo bifite ishingiro byo byabuze ubucamanza gukora akazi kabyo kabwo
buriya bucamanza mpuzamahanga dakuye buburanisha biriya byaha amaze kubabwira uko ari bine buburanisha kuri ikintu bita responsabilité individuelle bakurikirana umuntu ku giti cye ntabwo bakurikirana leta
mu Burundi bavuga umuntu ku gatwe
nubwo leta Burundi yavuze ko iriya myanzuro idakwiye iki ishobora kwanga ni collaboration ariko ntabwo ari leta izitaba ahubwo hazitaba abantu no mema hari abantu buriya ubucamanza buzerekana umwe babiri XYZ yankurije Hireri bakamubwira ati itaba ntabwo bazahamagaza leta leta rero kuba wenda ibigira ibihakana ni uko wenda ibivuga iti abantu bazaba bavize ni abantu wenda bafite fonction muri kino gihugu cyangwa se ni abantu bafitiye akamaro igihugu tubivuge gutyo ariko abazaburana ni abantu ku giti cyabo ntabwo ari komine ntabwo ari intara ni abantu ku giti cyabo ndetse leta y'u Burundi yo yanze kukorabura no kohereza abatanga bamenye n'ibimenyetso abo bantu bashobora kuvuga bati aho azajya akandagira aho leta idashobora kumukingira ikibaba mujye mumutuzanira niyo mpamvu ujya ubona nka perezida wa Sudani buri gihe agiye kuva mu gihugu aba afite ubwoba Sudani bashaka niwe wenyine bashaka kugira ngo yitabe yisobanure ku byaha akekwaho mbigarukeho ku bantu na ubushakashatsi bwanjye abantu babuze ati nibura tubonye umuntu udafite militantisme sensibility hano niba hari abantu bagiye biyumvamo byancitse bamenye ko bafite kuba bataraburana bafite presomption d'innocence abatsinzwe nabo bafite ubushobozi bwo kongera kureintegra sosiyete kuko intego y'ubucamanza ni ukugira ngo habeho education ibyaha bitazongera kuko kuba byarabaye ibyo biba byarabaye imirambo ye mu karere k'ibiyaga bigari nta utarayibonye keretse ufite amaso atagaragara neza
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibyo aribyo byose ku byerekeranye n'ubucamanza mpuzamahanga n'ubucamanza bwo mu gihugu na za leta zo mu bihugu hagomba ubufatanye kugira ngo ubutabera bubeho hari ukundi twabivuga
n'inkiko bazita usibye ubundi rero kibiciwe imaze ziciwe n'igihugu bwacyo ko biba bigaragara ko ubwo biba bikora neza nta kibazo ariko iyo bisabye ko biba bijya hejuru ya za leta babyita juridiction eclate buri gihe hazamo diplomasi abantu bagiye bayobora ziriya bagiye baba abashize perezida bagiye baba igihe cyose bagiye ahura n'ibibazo bya diplomasi ntabwo abantu bashobora kubona ubucamanza mpuzamahanga bukozwe na za tribunaux internationaux horizontaux cyangwa inkiko horizontaux zihagatse uko umuntu yabyita donc mpuzamahanga ziba ari mpuzamahanga hatabayeho coopération internationale donc voilà nuko byitwaye nta yindi voix
hanyuma nshuti z'ijwi rya Amerika nabonye hari abantu banditse ku rubuga rwacu rwa Facebook ngo ariko se ngo abantu ngo ko tubona bibasira ibihugu bya Afrika nagira ngo na Dr. Yankurije ndahamya yuko tubivugaho rumwe iyo habaye ubwicanyi kuki mutinya ubutabera ngo nuko ngo bibasira Afrika nimba Afrika se yakoze ibyaha byoye guhanwa Dr. Yankurije umwanzuro
ruriya rukiko rwatangiye Afrika muri Afrika ruharimo intambara nyinshi cyane bituma Afrika igaragara cyane epi kandi biriya byaha kenshi bikomoka ku ntambara ziba zarabaye abanyafurika ntabwo bazi bari bazi amategeko agenga intambara rimwe na rimwe bakagenda bakoranaga ibintu uko bishakiye bakarwana uko bashatse nahoze mbwira abantu nk'ejo bundi muri Zimbabwe buriya iyo buriya rukiko ruba rudahari baba barakoresheje violence bakica abantu ariko uko bazi ko bashobora kujyayo wari kuba perezida ntagemo wari kuba minisitiri ntagemo baravuze ati reka dukoreshe voie diplomatique dukoreshe voie de négociation birangira neza nta muntu upfuye bigaragara ko intego rero rukiko yo kwedika abantu bakava mu bunyamaswa bagahinduka abantu bazima na civilisation rurimo rurayigeraho hanyuma ubungubu rwageze no mu bindi bihugu n'ubutangaza amakuru zabo bwe simushaka ko bita marisi ariko wabonye ko muri Siriya byaratangiye irango no muri Amerika Latine hari abantu bari gukora mankete bigaragaza ko rwatangiye kugenda rusatira n'ibindi bihugu byo hanze ya Afrika
nibyo hari na za Georgia
cette tribunal jeune yabyarindo cette institution juridique jeune judiciaire jeune ubagira ubwoba nibyo bizagerwaho.
Dr. Yankurije Hilaire, Dr. Mubyerekeranye n'amategeko, ndagushimiye cyane iki kiganiro.
Ninge ubashimiye Kamirindi.
Namwe nshuti mwese ndabashimiye byimazeyo, murakarama. Mukanya gato cyane n'amakuru.
Iyi ni radio Ijwi ya Amerika.